Muddooyinkii u dambeeyay, magaalada Baydhabo ayaa waxaa iskuulada ku soo badanaya gabdhaha baranaya kombiyuutarka, taasoo markii hore aan looga baran, balse hadda ay noqdeen kuwo si ka badan ragga u barta, iyagoo ka gol leh inay ku shaqeystaan. Barashada kombiyuutarka ayaa muhiim ah xilligan, haweenkana waxay ka mid yihiin bulshada lafdhabarka u ah xarumaha lagu shaqeeyo kombiyuutarka, sidaa daraadeed ay sabab ka dhigtay inay bartaan si ay fursadaha xirfadaha ku jira uga faa'iidaystaan. Iskuulka Laval Institute and Technology oo ka mid ah goobaha lagu barto kombiyuutarka gaar ahaan gabdhaha si ay xirfadooda uga bartaan, maamulaha iskuulka ayaa ka warbixiyay waxa ay ardayda bartaan.
Machadka Abaal, horta machadka waliba biyay cilmiga kombiyuutarada qeybaha shal duwan, waliba kumid ahaa barashada networkingka, barashada kombiyuutarada qeybaha shal duwan. Baahiyaha ayaa madan waliba etaa, maadaama uun aragnay in macnaha insha magaalada lanka baahanya xirfadlayaal oo baradayan cilmiga IT-ga, hadraadiya waliba esarnay walaas ilaah siin bari oo cilmi ah ardaydan Soomaaliyeed gaar ahaan reer Baydhabo uun ku faa'iideeya. Baahida baayad salaam alaykum, baahiyaha jara in ardayda baradaan qaab kombiyuutarada lan isticmaalo, qaabka waa lan qorodow, qaabka maan design lan sameeyo waa lamadeh. Baahidaas yani qasab. Tidee kala machadka waliba sameynay un ahaantana qiimahana dhignay, qiimaha waa laka baradow dhignay, wali ku weelnay qiimaha sidoor keliya waa iyo arday waa laka barayan bilidong. Dhammaan bahaweynta ka dhaqan magaalada Baydhabo, machadka Abaal waliba siin leeyaa, waliba la siin furay xaruun isan walka barada kortaan oo iyada macnaha insha time langeliya waqti langeliya siin furnay, waliba siin lahaa dhammaan kuryati iyo gabdho haddaa bahayaan oo mustaqbalka haddaa adan ifahay, walbashada una hayna madokoy araga fiiriya baroobaya insha allah seer lahay.
Qaar ka mid ah gabdhihii wax ka bartay kombiyuutarka ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay barashada kombiyuutarka.
Maami Bafaiz Cali Ibrahim, waliba kumid ah ardayda degada sida machadka Abaal Institute, meeba ka barday kombiyuutar qaybasha shal duwan sida hardware, software, fundamental of computer ee ka barday. Maya salan shidoo makasaan, salan dami oo makasaan, walibsi ii makasaan, alhamdulillah, daid iida ambarada, waliba nagada gibir ka shaqay sukar dgay kombiyuutarka. Meeba siyo hormar nga deersiya misiyo nga shaqay sadan. Inkastoo baaha ku jarto kombiyuutarka geega ee aad muhiim u ah, waalidiinta xitaa ma fahmin inta ay bilaabtay meel boos weyn ka baqorto magaalka qaar xitaa dhaantay la ogaaday waalidiinta.
Ano maana ruuxa Maxamed Xasan, kumid ah ardayda dhigadaas Abaal Institute Education College. Wallahi ma dib badan kumid ah gaar ahaan fundamental IT iyo kumid ah hardware, software, suusayay iyo naysuus inshaal dunida qaybo kale soo inshaal baho iyo meeba kabarana Microsoft Windows any computer wali bilbilan ku baahan in la ku barada. Wallahi hadafkii tan weyn ku lahaa inkastoo dhan geek caalamku sanagay network computer leenagay. Wallahi gabdhi computer yani arday kasta gabdhi wiila meeba insha Allah ayni computer geek barashis eedan failat waayo zama meeba roon geek hada warqad walba adan baad am geek inada note ku diyaarsadaan baad inada computer leenka diyaarsado yaroogna marka meeba la era lahayn computer kan heebalada waa geek mustal wala geek dunida la kashal hormarayo aqoonta badan oo iska jira. Wallahi idan fiilay xitaa geek hormar may bedelay intii haddi geek macalin geek sunu muqni xitaa ardayda dhataan ay walan umbaahan oo isfahansiin weeno Abaal aragta waa ilmaad aragtiyo may basin la markay ku faydeysa private kan leero Abaal Institute Education College may basin la ilmi il kastiya laakiin may ba qofka geek aad juuti dadal sheekii bi wadi ashar ul buskisi baraatikis kisse kiin kwa qabtiran may basin la Abaal Institute Education College dhawaada.